Library ke AJ Ask uma peça Big Web Studio
Ants on the beat
Who could have to grind me up If it wasn't you I couldn't say without you my only mom If I remember what you did for me I cry tears And that's why I have decided to see this song
Kumba musama Ya kwamba mili kukosea Joma ana nasemu ni urumie Na mungu pia ani urumie Kwangu mini mukosefu Lakini mina juwa nimesamehewa 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 Nasema ubarikiwe mama Ubarikiwe mama Nasema ubarikiwe mama Ubarikiwe mama Nakutakia miaka mia moja Miaka mia moja Nakutakia miaka mia moja Miaka mia moja Tukubalisha vizuri Na tabia nzuri Upendo kati ya watu Kusisema vibaya Kutukata awizi Kutukata usherati Na kumogopa mola Na kumogopa mola Kwa transporters tunawapenda sana Desire Ip Bahati Kere kere Owiteka Unasema aje Big Bro Sadiki